izikhonike zokuqala isahluko 19 verse 1. Kwathi emva kwalokho uNahashi inkosi yabantwana baka-Amoni wafa, indodana yakhe yaba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 2. UDavide wathi ngiyakumenzela umusa uHanuni indodana kaNahashi ngokuba uyise wangenzela umusa. UDavide wayesethuma izithunywa ukumduduza ngoyise. Zafika ke izinceku zikaDavide ezweni labantwana baka-Amoni kuHanuni ukumduduza. Verse 3. Kepha izikhulu zabantwana baka-Amoni zathi kuHanuni, imbala ngokubona kwakho uthume abaduduzi kuwo ukuba atuse uyihlo na? Azifikanga yini izinceku zakhe kuwo ukuba ziphenye umuzi ziwuchithe ziwuhlole na? Verse 4. UHanuni wayesebamba izinceku zikaDavide waziphucula wahina izingubo zazo phakathi kwaze kwaba sezinqeni zazo wazimukisa. Verse 5.
Bahamba bamtshela uDavide ngalawo madoda, wathuma ukuwahlangabeza ukuba ayinamahloni kakhulu lawo madoda. Iyathi inkosi, hlalani eJericho zize zihlume izilevu zenu bese nibuya.
Verse 6. Abantwana baka-Amoni sebebone ukuthi bazenzile ukuba banengeke kuDavide, uHanuni nabantwana baka-Amoni bathuma amatalente ayinkulungwane esiliva ukuziqashela izinqola nabamahashe e-Aramu Naharayimi nase-Aramu Mahakha naseSoba. Verse 7. Base beziqashela izinqola ezizinkulungwane engamashumi amathathu nambili kanye nenkosi yaseMahakha nabantu bayabeza ukumisa ngaphambi kweMedeba. Abantwana baka-Amoni babuthana ndawonye bephuma emizini yabo baya ukulwa. Verse 8. UDavide sezwile lokho wathuma uJowabe nempi yonke yamaqhawe. Verse 9. Abantwana baka-Amoni baphuma bahlela impi ngasesangweni lomuzi, kepha amakhosi ayefikile aye wodwa endle. Verse 10. UJowabe sebona ukuthi impi ibhekene naye ngaphambili nangasemuva, wakhetha kwabakhethekileyo bonke bakaIsrayeli wabahlela ukuba balwe nama-Aramu. Verse 11. Abantu abaseleyo ababeka esandleni sika-Abhishayi umfowabo bazihlela ukulo nabantwana bakwa-Amoni. Verse 12. Wathi uma ama-Aramu engahluli akungisiza, kepha uma abantwana baka-Amoni bekwahlula ngiyakukusiza. Verse 13. Qinani, masiziqinise ngenxa yabantu bakithi nangenxa yemizi kaNkulunkulu wethu uJehova, makenze okuhle emehlweni akhe. Verse 14. UJowabe nabantu ababenaye base besondela kuwo ama-Aramu ukuba balwe, kepha abaleka phambi kwakhe. Verse 15. Lapho abantwana bakwa-Amoni bebona ukuthi ama-Aramu abalekile, babaleka nabo phambi kuka-Abhishayi umfowabo bangena emzini, kepha uJowabe waya eJerusalema. Verse 16. Ama-Aramu esebonile ukuthi anqotshiwe phambi kuka-Israyeli, athuma izithunywa akhipha ama-Aramu ayephesha komfula noShofaki induna yempi kaDarezeri phambi kwawo. Verse 17.
UDavide watshela wabutha wonke u-Israyeli wawela iJodane, wafike wahlela impi ukulwa nawo. UDavide sehlelile impi ukulwa nama-Aramu alwe naye.
Verse 18. Ama-Aramu abaleka phambi kwa-Israyeli, uDavide wabulala kuma-Aramu izinqola ezizinkulungwane eziyisikhombisa nemigundatshani ezinkulungwane engamashumi amane, wabulala noShofaki induna yempi. Verse 19. Lapho izinceku zikaDarezeli zibonile ukuthi zinqotshiwe phambi kuka-Israyeli, zenza ukuthula noDavide zamkhonza. Ama-Aramu awathandanga ukusiza abantwana baka-Amoni futhi.